Bola lwanyi ze dembe lya abaana wakanye ka wefwe agenda okusitula abaana abawala abatiini babere n'obukugu mirimu ekitali gimu nabo babere n'eddoboozi mu bye bakola. Bano wansi w'omukago gwa Gracia Machel African Adolescent Girls Movement baagala abaana abawala bafune obukugu mirimu egy'enjawulo olwo nno kibasobose nabo okuba n'eddoboozi mu ebyo ebikolebwa mbulamu obwa bulijjo. Damon Wamara, senkulu wa Uganda Child Rights and Girl Network, omukago ogutaba ebibiina binakyo ebifaayo ku nsonga z'abaana annyonnyodde nti abaana ab'obuwala abali mu myaka gya kabuvubuka basanga okusomooza okutali kumu okusobola okwangangibwa singa baweebwa obusobozi okubaako kye basalawo. Edakiika mukaaga ziyise ku ssaawa kumi.